Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde mi dem aljumaare sappo e jeegom lewru me hitaane ujunaji didi e tem 2025 mes. Woyambe sappo e jiddi jabilike cinema chapannay e joyi maison la presse bamako don jottino on kabaruji di kigi de hande woni alisi se kanko maudu watara wonto boggi jande to fa wawde hadde bonanda ndiyam dungu hitane hikka gouvernement leede amende fuddi alkamsare kenyam golle yaltingol goriyaji fa to fusiji gondile gallure bamako ne premier ministre leede amende general abdoulaye maiga ana wonno bete aljumaare hande yeso cnt ne fa o hollita dum em golle ko gouvernement mako anni wadde hitane 2025-2026 ñayɓe bomanankoɓe wi ñama kala en darde mu en ana mawni sanni banggal hontodirde yimɓe fa yetto mu inde hakkunde enɗan en oɗo ndeɗo darde ka honjotoɓe hewɓe hollitiwirel ñalawma hande o ka ɓe joppi ɗum sakiraɓe hen ɗon sembe kabaruji ɓe joganama kikide hande bisimilamoɗon heɗade ɗum gouvernement laamu hakkundeje o fuɗɗi alkamsare sappo e joyi lewru mai hitan 2025 golleji yaltinde tuudi gonɗile fuseji ɗe fayettole guriyaji fu gonɗile gallure bamako nde oɗo golle mo gouvernement leydi amende fuɗɗi alkamsare kenya fedde neɓe noddirta banque mondial kañum wondi faabaɗe ɓe ele golle o ɗiɗo golleji ɗi gouvernement leydi amende watta hitande fu ne ana haɗa natugo ndiyam ɗan na hoɗum fu woni dabireji kanɗi fihede yella bonana ndiyam ɗan ka ana heɓa sakkede fa keɓen famtare keɗɗen Oumar Wagelo Ousmane Nyalibouni
rawani kasaraji kammu matama sanelle gallure bamako de ɗum yettiki galleji kaña fa yetto cuuɗi école won yimɓele du heddiɓe ley hen wattu joni o goriyaji ɗi ana gondi aytede yalla ɗiɗo kasaraji antede madame Doumbia Mariam Tangara ministre kumniɗo kabaru ha waluji ley leydi ndi
te anni amen wutude gorin hakke métreji ujunaji temedere capantati e goho foncier ngaji hakke métreji ujunaji temeɗɗiɗi e capantati e joyyi ɗi golleji gattele commune ngaji jeego ɗo bamako ɗo jawdi ko hani wattede hen hakke milliards ngaji ɗiɗi e million capanɗe jeegom e jeegom
ɗo bomako ɗo yimɓele hewɓe kollitiɗe golleji ɗi tanni koyɗe sanne ɓe mbi laamu ana hani yawnude ɗum sanne ƴeewe yalla hono tundele ko ittite goriyaji ɗi ko kani ɓottirede
mi hakkillo an wona joni woni ko wiyete foncier ngaji ɗi mbutede ɗum golle kannoɗo waɗede illa lewru février na mars joni soɓe gaadi o golle tundeji ɗi ana mbawi rettade natta kasen ɗe foncier ngaji ɗi hakkillo an wona joni woni ko ɗum hani waɗede fay soɓe itti soɓe joppi seeɗa ɗon ana wawi wirfitade kasen
adama sambo sisoko andanɗo kabaru ha waluji hollitide so goriyaji ɗi ayitama daɗe dangueye ɗiɗon kani haybede sanne kaña fa yetto noon gallure nde wonde darnirede
tunduji ɗi mbutede ka himɓe yogaɓe garan kasen gattita ɗum les foncier ngaji ɗi wutugol foncier ngaji ana hani jukkininde e wutugol gori ndiyan ɗi kaña dangueje maayo ngo himɓe dukkana joɗade sere maayo ngo kaña gori ɗi
caggal ayitade goriyaji ɗi laamu o hollitide cuuɗi kewɗi gonɗiɗon ndiyan ƴaɓɓirtodu waran helede
ɗiɗo kabaruji fo oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon do hemdo hello amen facebook na ɗo compte x lebbi jeegom caggal ko o noma so waɗa premier ministre leydi amen di kanko général Abdoulaye Maiga omo wonno yesso fedde neɓe noddirta conseil national de transition aljumaare beete hande fo hollitaɗu en golle mo gouvernement makko o anni waddede hitan 2025-2026 yesso ɓeɗo yimɓelle kanko premier ministre o holliti wiide o waran wadde immaddaraji kewɗi banggal ndenago fa yetto wadde ko wawiri fu yalla malinkoɓe no wurdi wurdude ñalawma hande o ana heɓa waytade kañum e tewtande jokolɓe ko golla e landingol woteji ɗi fa keɓen famtare keɗɗe Oumar Wagelo
wakkande mo hollano heeƴo golleji makko ɗi nde o wi ko yata magal paɗe en winani jeenom ɓe garta ɓamde wattu joni o yalla ndena ɗati gonɗi ley leydi Mali fa jamare nde yaaha wara no yiɗiri kanko général Abdoulaye Maiga o memi kono ayri banggal cellal du o ƴewtati yalla hono ñoɓeɓe kani sawrirede jande dow yoppire haala muɗum caggal o wiɓe ƴewan yalla no sukaɓe kani jangguinirede ko golleji muɗum wawi heɓede ley leydi ndi ko ɓuuri janggoɓe winani joom garta hoƴere so jangguine golleji keɓeteɗi ley leydi ndi premier ministre o memi kono ayri banggal jande dow dowre ley leydi ndi caggal muɗum o haalino jaam e deƴere hani wartirde hakkunde jamare nde ñaame fa haare dow yoppiray ɗum caggal o yitani kadi ko ya tonnuji million sappo e goho ñamri kañi en hani remede ley leydi ndi nde hitane uynaji ɗiɗi e nogaye joyyi hitane uynaji ɗiɗi e nogaye jeegom fa ɗiɗo golleji keeɓa ƴeenga ko ya tonnuji uynaji temeɗɗi ɗiɗi e capanɗe jeegom e goho engrais ji garta sakede hakkunde remoɓeɓe oɗo premier ministre o holliti widdu ɓe garan feccude ko ɓuuri tonnuji uynaji sappo e jeɗɗi hakkunde yimɓele million goto e ujunaji temedere e sappo e joyon ɓe gala bawɗe
yontere ke inani fina tawa hakune de e duwansa gulliji mudum timmi alkamsare sappo e joyi lewru mai tan 2025 kanan ko be gombele on don nokku fayoto ardo em gullirdi fuudi on do golle ka wodan yitti san imadaraji gadaadi yellande gal do kawrtal ka ana heba latade edo windi ele imadaraji pawidi e landingol bienal ngoro wadde ele ko warta ko nyama kala em nadu nyaybe holitama wiide kam em darde mudum ana mawni san bangal hontondirde yimbe nadu simbinde endam hakkune yimbe le yalamo hande o honjitobe hewbe kam en ka holiti wiide ben do yimbe kultaba wiide ana wawi hala san be ka yoppi darde mu em hala majjun ka memama e le kaltidal mongal gangal du studio tamani do mum noddirta garantialogo kenyem fa keben famtare anni ko mayram kulibali kam hebani em do majjundo fitan Umar Waygal Ousmane Nyali Boudi
golle tunkara kumini do kabaru fina tawa le fedde no dirtere ko trad o yu yidde jamar ne ko yafi dum wad so rimbe wobbe jati bayilti ko muude nyaloma hande no a anda fu do nangata no leedi ndi wori
me ne nyona
do eden ji handen le leedi meden di ngeybe salatobe ko ngoni bibbe rimbe an ga nyaagungoji le yambereji on dun wana ko weli jide
arande ngeenyo fan jogino darne mudum ka nyaloma hande wana non dum wori non kanko no dirtere kisima kamara o jaa le fedde no dirtere fune ya dambe o hollitiri wiite
on kamale ni sira
suko jokole dimo atawan won nyibbe mudun waylu be mum mabbe be mum maccibe mum atan homo food e mabbe won darnde mudun ka handen himbe no way hono anda ko gatta
jankolawna
kanko fodde Moussa Sidibe andan do kabar tariki leedindi o yifa handen sukabe nyibbe an kani dartude anda ko ni nyanyaku
himbe handen jida golle ko tawri mamira mum ben faysa watta on golle ala hantidninde ko tawda dun rimbe du an kani andude tariki ji mum ben nyibbe kanyen du an kani tewtude mawbe jangina dum ben
bedo halbe fu kolliti wiide so ni homo fu dariki darnde mudun jokki ko mudun joppini dun ko dartete ko hebete
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
nokkule kewde leede amendi imadaraji fa landina ninda imadaraji fa landino fewde e dungu hitani hikka o bangal demal ka fuddi demobe kam en ka wom cadel kewde de holti won cadel kewde de wondi jukitaade holtinde fa ham nada kana ko be leede amendi tinno fiya dabere ko wayfu yella cadel de kana hebina jogolal do e dungu e hore fuddude wonko be bi kalifa goita kany e kejabe amen gombe le kiridoji di kede Umar Waygal
ebo biruso marala
do ina biruso wobbe ka puddi remde nokkule muuden jaati awdiji haburi modu yottikile nokko ka ko heewere mo an domti no kan yobirede ko njoba ka faande ko an metti sanne do kita do gese de fu mbuwama no wattu wonde wayl trad no yodo gonga jaati non do worsene an handandina dilaw remo be an gondi landina do ka jolo do ka ko heewi ma fu kebay kalisi jumuden ko cutti haburi mo rawani o do kalisi be kan tottedne yalla be cioda angreji kanye kaaki ko kanye rimirde do masina do miden kaja engrais yotto min law diri do fuddi tutude pepiniere ngaji mo en jati
mettre les pepiniere en place et même les réplications
kedo dam jomka Ousmane Nyali Boudi fo haltana am kabaruji di halaji mudum mema ele yonterende
fusugol bare politika e pelle fu communiter gollerinde politika ko le leedi meden di hala mudun hala masanne le nde yontere nde dabre pamane le bot conseil des ministres en talatar yabine nde hala mudun heewi sanne hakkunde humanibe politika ko yogabe mabbe kultivide mbulli toto sariya yalla ana bonnita nde dabere windugol dewtere sartis no jambe dejere hebirte wari etimude nde waraman watter e juude horeju leedi meden di fedde humaninde windugol nde dewtere jodde ko bot alal bare yabine nde fa holita golleji di wadi e wi windube be nde dewtere ana fawi do kabaru jingingol nde nagu jam dewran e yirwere neddaku ko wadi kasen yo finata waddugol kurtunguji banamba ko wadi alal bare sappo e nay lewru mendu le ingendindi hitande hikande an buri dewre temede di honi kabaade to banamba to timmode bato hokkindirgol hakkilaji do yewtugol sariyaji nandinobe kabaruji wadi to maison de la presse to bamako do nde jonde hawrundini nandinobe kabaruji fa dokkindira hakkilaji hono kani wadde yala di sariyaji nandinobe kabaruji ana kebata bede
sakiraɓe keɗiɓe ɗon mi gaddete kabaruji amen ɗi kiiɗi hande hono no andir ɗon ni ono mbawi hollitidde em ko woni himmeji moɗon banggal golleji amen ɗi yartani no oɗo numéro o gaɗam capan jeɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom so noddi oɗo numéro tan mi gaɗan komi mbawi fou yallami keeɓa huncande hoore caɗele moɗon ɗe oɗo journal kay magasine garo jukkitaɓ jon oɗo fou ono mbawi hettade ɗum gollirgal amen ngal mi noddirta kono founi o gaɗam 37 321 mere mere no nga fanɗi ka fou kina tawɗo bunnoga crédit ele téléphone moɗon fay so fewi mbuɗo ka taccitake ittede hen fanje e fewi nokku hono andirɗon ɗe seeɗa yewtere amen wona jokkitade wassalam ɓaleeri leydi amen ndi ndemoɓe hewɓe le ñalawma hannde o kañum en ka ana wondi nawrade banggal remude e komi noddirta avocat fay so demal ngal ka heewa sanne yimɓe hewɓe le ñalawma hannde o kañum en ka holti wiide ana yiɗi sanne wadde on ɗo golle le région sikaso le nokkolle ɗe mi noddirta loloni kañum e lufuge ana le cercle kadiolo yimɓe hewɓe kañum en ka fuɗɗi wadde ngal ɗo demal le on ɗo nokku ɓe kolliti ɗum wiide avocat o ana iwa le leyɗe kerindirɗe amen hono leydi côte d'ivoire kañum e guinée konakiri le wi gollirgal le oɗo région kumaniɗo kabaruji ɓiliɗi e demal ɗo ne chambre régionale de l' agriculture lamu sigaso to avocat o kañum ka darde muɗum ana mawni sanne le duuɓi cakkitiɗi le keɓalle on ɗo nokku ma keeɓa en pamtarno ɗiɗo golleji fou wordi Ousmane Niali Boule tewti andude ɗum kanko e keƴaɓe amen gomɓe le kiriduji ɗi anni kanko e min komin pewni en do hem en kiri jam
fay so tawa mali wala e leydi afrique ndemoje sanne avocat ima daraji ka ana gondi e ley kireduji ɗi tuddugol leɗɗe avocat le mali guikke won dow muɗon ɗum saabide remoɓe yogaɓe ana gondi e tuddude leɗɗe avocat ley mabɓe ana hen Harouna Berthe e Soumaila Traoré ɓe ɗiɗon fou ana jogui sardineji to lofigue to ley cercle kadiolo wi mabɓe tuttugol leɗɗe avocat ana ɓuuri jaati leɗɗe yogaji nafa le nokku mabɓe o
an goni
fami korna ɗum min tuuti leɗɗe avocat yogaji ɗo amen ɗo min tawi e ɗum jaɓa ɗon du avocat ana heɓeɗo amen ɗo yana fou ko yimɓe yaha côte d'ivoire kasen ɓamuyɗe ɗum so wonani komin ko timmi avocat won tino ko heɓete muɗum jaati hectare goto avocat min jogui ɗon min ndemowo miɗe miri leydi amen ndi ana jaɓa avocat wakkati jon o ka sembe terɗe amen ni min gollirta wala fou faba moya momin keeɓi tafon
daranade ɓantare tuttugol leɗɗe avocat ɗum ana e fandaji chambre régional agriculture sigaso hoore mabɓe ana ani ko laati fou wallude tutoɓe ɗe leɗɗe yalla eɗon ɓeyde keeɓa leydi meɗen ndi kayɓe darte ɓe remoɓe tinde mumina fedde muɓɓen Sibiri Sanogo woni jokko arande chambre régional agriculture sigaso
wala fou faba muya gaɗenteɗo fewde ɓeɗo yimɓe ka yiddi mabɓe golle oni waɗi soɓe nawori banggal majjum yellaɓe keeɓaɓe tamma kalsi seeɗa ɗo e juuɗe mabɓe mbiɗen ɓeɓe tinnoɓe kawrta ɓe juina walde mabɓe kamɓe ɗum ɗiɗon tato naɗum nayon oɗo mbawi hokkodire juuɗe moɗon gaddon golle o yella keeɓal moɗon ana heeɓa yarde yesso so o andama oɗo mbawi wadde immadaraji banggal golleji nayoroyɗi remude avocat
ley leydi meɗen ndi hono yelimani tomiña e mofti sottoɓe avocat koltiwide sottugol guel ɓinguel lekki ana jogui nafa ka noon sini yoga mabɓe koltiwide sigaso woni ko keeɓirta ɗum yoga anda fou hoto ɗum ƴiwrata
avocat ko jeeyami ɗon ko laamu sigaso iwata so lumo maɗa ka weeli dayen ko keeɓuɗa hen caɗele komin jogui ɗon koni woni avocat o ana yaawi bonde sanne ɓuuri fou so wulare satti eɗum iwra burkina ko jogi mi ɗon koka ƴiwayle leydi amen ndi ɓuɗdeɓe deɓe sappo ɓuɗɗimal hemere yaade ɓuɗɗi capan jeɗɗi min jeeyirta gotel makko fou kilo min codirta ɗum yelemoni ɗo komin jogui ɗon ko fou kayi iwrata anda hoto no iwrata so gonga o yettade kayi
hoo e wi andinɓe keeɓal demal eɗum moƴƴe sanne nafa mundu ana mawni ley leydi meɗen ndi docteur Lamisa Diakité holti wiide fa ɗum laato kana jawdi watte e golle muɗum remoɓe balle fa gasa o andiɗo keeɓal demal ɓeydi wiide golleji kewɗi mbawi waɗede le nokkuje yogaji yalle golle avocat ana ɓeyde keeɓal hono daranade tutugol mum waylitingol mum jaago muɗum fa yettade politique ko mum
si avocat ngaji goɗɗi kasen ɗi wulare tampinta an hani tewtede ande remele leydi amen ndi so ɗum laatike fou ndemoɓe hoore dayen ko heeɓi hen waytirde ɗum fa yetto resude avocat o no nokku amen o ɗu newoto golloɓe golle majjum ɓe du ana wawi yettade gollirɗi foroɓa leydi amen ndi fa heeɓa faba muya banggal jawdi garoli newninde golleji mabɓe ɗi banggal
majjumo andinɗo keeɓal demal miccintini wiide mali leɗɗe avocat ana mbawi tuttede gasandu le leydi meɗen ndi fou ɓuuri le région ngaji gonɗi le ɓaleri ndi hottinde wiide wattu joni o ka tafon ko heɓete le leydi meɗen ndi heƴata honno himɓe kasindiniri ka kamɓe remoɓɓe ɓe gondi wadde bawɗe mabɓe fou yalla eɗon waylito